Ministry y'obulamu egambye yetaaga obuwumbi bw'ensimbi 9 mu kiseera kino okubaako byekola okuteekesa mu nkola enteekateeka ezibangiddwawo okuziyiza ekirwadde ky'Ebola okulumba Uganda. Kati omuteesiteesi omukulu wa ministry eno Dr. Diana Atwine ategeeza wadde eggwanga terinaba kufuna muntu alina bulwadde bw'Ebola naye enteekateeka ezikoleddwa okubuziyiza zeetaaga ssente okuziteekesa mu nkola. Abadde yakasinkana ababaka abakiikirira amawanga ag'enjawulo mu Uganda okusaliramu amagezi ku ngeri y'okulwanyisaamu Ebola.
Abantu bali mu trenches bakola kiro na misana, abantu batambula kiro na misana, abanoonyi buli oli atukubira, buli oli afudde, buli abantu bali ku luguudo 24/7. Ebyo byonna byetaaga pandi. So ekyobutabeera ne case mu Uganda kati tekitegeeza nti tiwali tugiggaddewo, tukyakola era actually kati tukolera ddala amaanyi gonna tugenda gateeka ku Western Uganda gonna nakosi ne wano mu Kampala kubanga engeri getukyanoonya ene contact of contacts or ene kulu bonna bonna na ne mu Kampala tujja kikola naye okusingira ddala amaanyi twagala kugatwala mu Western Uganda.
Oyogeddeko nti obuwumbi 9 butono
sina figa naye kati ezo zetwatadde mu plan.
Kakati onako wencha na bakulu ministry by'obulamu kuno bagenda kolekera ebitundu eby'oku nsalo ne DR Congo era eyo bagenda kusinkana na baminisita by'obulamu okuva mu ggwanga lya DR Congo ne South Sudan. Ensonga batwalayo kuteesa ku ngeri y'okulwanyisaamu ekirwadde ky'Ebola mawanga gano era ekimu ku byo kwe kuzimba eddwaliro ery'enjawulo erigenda okujjanjaba abantu kuba abantu bafubutuka mu DR Congo okujja eno okufuna obujjanjabi obusingako. Kati ministry egamba wabawo eddwaliro ku nsalo ate ekirwadde kiba kikomeeyo nga tekiyingira eno mu bitundu eby'amasekkati n'awalala.